njagala era pulani zo ntekedde tekedde so temuli kachwano zatemuli kachwano my enemy yasanyuka nyo nze bwe nali simanyi mazima yanyiganga ne mporoma nga mporoma nyo naye kati wanzijeyo omukisa mazima ogumbadde omutima gwange guterengedde negeredde kubambi ensonze wangambye tonnabikola ebyo bitalabika bano tebannabiraba kuba tebinnalabika era tebinnawulirwa
atanafumbirwa nawulidde agamba ategeseyo mwami anakuwa ekitiibwa atatunduzanga nenusu alina eai nawanoonya akalimu ono tagaba ye kalimu ajja kuwa ogulimu nga gwe bos akusanyuse nga ne sente wera omukisa mazima ogumpadde omutima gwange gutebenkedde negeredde kubambi ensunze
wangambye tonnabikola ebyo bitalabika bano tebannabiraba kuba tebinnalabika era tebinnawulirwa wangambye tonnabikola ebyo bitalabika
byakola mukama sobinza lumu ate nga takubirayo sara yazala mu myaka ekyenda ebyakatonda unakola bidiyo Jesus Christ is the number one king ever. He's the master every time. There's no challenger. Praise the Lord, our God, without fear. That's why ever I call him. Yeah, yeah. Yesu kabaka yekanze bwene kute. Mebati mwafeba nange tunywele. Tubede bakomo atela tulinde. Tutuke monse suwize. Unayagala jimu. Obikule chitabu. Open your Bibles. Tukulide chikamba bantuba. Unemula kumfetu yukema sabu. Yes! Betu wangu lelu nyalu.
Wanyamye ebyo bitalabika bano tebannabiraba kuba tebinnalabika era tebinnawulirwa wangambye tonnabikola ebyo bitalabika I'm not afraid to die.